Président Donald Trump ka bidon don jatelen ko la bɛ ye kunnaba fɛn ye. A bɛna mara 4 taama Caroline du Nord, Michigan, Wisconsin ani Pennsylvania. A tun bi o mara laban kɔnɔ tile 2 tɛmɛnenw na. K'a masɔrɔ a sinakɛ Joe Biden tun bɛ yen nɔ kunun. A bɛna ɲɔgɔnye boloda yanni a ka se Ohio mara la. Pennsylvania mara bɛna kɛ lajɔli belebele ye ni jamanatigisigi kalafiliw la. Ka tugu a mara ka kalatalaw 20 sigiyɔrɔ n'a bɛ wele ko grands électeurs. Ina fo amara kalata hakew okabun kosobe kunu Floride mara la president Trump ye kana blake ka jamana nafasara sra stratege ula kroya kunandiala ambina yelema don ko la sanwere bonyala katame salonka o garzige abela nyuma katame watibeka katugu on lago sera ni fitine nyeji bo banaye ka boshin jamana la ofanala amtina nyine oko abada bada Philadelphia Pennsylvania mara la Joe Biden ye a laɲini demokratiw kalatalaw bɛɛ fɛ ko u ka wuli ka jɔ. Don bɛɛ an ka kan ka anw ɲɛnɔ to ko minnu bɛ sen na. Ni ne sinakɛ ani a nɔfɛmɔgɔw bɛ cogoya jumɛn boloda yaasa ka caman sendoni bin ni kalafiliw la. Kɛrɛnkɛrɛnyana yan nɔ Philadelphia sigida kɔnɔ. President Trump jɔrɔlenba do ni min bɛna boloda Pennsylvania. A b'a dɔn tigitigi a sigidamɔgɔw bɛna u ta fɔ. Ani fana a b'a kalama u tɛna a ɲɛsigi. Ni kalafili yɛrɛ ko fɔ don laban na jamanatigi kɔrɔ president Barack Obama bina Biden sɛbɛ boloma dɛmɛ Florida ka masɔrɔ jamanatigi dankan n'o ye Mike Pence bi ɲɔgɔn ye fila boloda la Pennsylvania mara la.